Jam on the beats.
Ushawahi kurudi maskani mshua anafanya kaza lokuachia. Ushawahi kurudi maskani wazazi wamegombana wanakushtakia. Ushawahi kurudi maskani simu yako doficha mama naitumia. Oi, nilipotoka kuna fujo kinoma mwanangu huna cha kunambia. Hebu pisha nipite now. Niliondoka kujinoa kidogo mmejisahau. Na waletea madharau waswas misugopi kitu kama nani weza njo now. Stick ziku down zilete juu mambo ya kusema kula mtoli nyama ziku chini. Tushakatani slogan tu, ni slogan tu. Ujinga wakati wa kwenda tu, wakati wa kurudi kila kitu kipo makini. Na sio fini unyama tu, mana bichwa langu lina ubongo. Keki sio kubwa tena wanongopa, usipopambana manigo takufa. Depression kuna vingi visa, jichanganye usikane kama nukta we. Tap tap niko live now, tap tap screen niko live now. Tap 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 niko live now, niko live now, niko live now. Tap tap niko live now, tap tap screen niko live now. Tap 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 niko live now, niko live now, niko live now. Na structure ndo hiyo tunaifuatisha mpaka tutafika wote huko juu. Ni kweli au sio misijali hilo itafamika ni unyama tu. Mnyonge hanyongwi na kiaka anapata kama beef ni beef tu. Nishafanya vingi usinipimie kisa mwilini sina tatu. Hapo kwenye shida za kondo napiga pesa. Matatizo yako kwangu mini fulsa. Nimevurugwa staki cash out. Atupokei pesa nusu tena. Keki sio kubwa tena wanongopa. Usipopambana manigo takufa. Depression kuna vingi visa. Jichanganye usigane kama nukta we. Tap tap niko live now. Tap tap screen niko live now. Tap 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 niko live now. Niko live now. Niko live now. Tap tap niko live now. Tap tap screen niko live now. Tap 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 niko live now. Niko live now. Niko live now.
Basate, wambino wa sanwenu na kunya.
Yo Bushman we.
Nico life now.